him, wacheni ni washo. Kweli Jesus ye, anatulike. Anaweza tukugive yote tuliotenda. Ukimkubali, utapenda. Pendo lake tamu, kahani. On the cross ye, alivumilia mbavuni mwake mkuki ulichomo. But ye, alikuwa kasimba. Jesus Christ, I salute away. Devil na mti yako boot away. On the cross will prove away. Bless his soul name for the Lord is good. Jesus Christ, I salute away. Devil na mti yako boot away. On the cross will prove away. Bless his soul name for the Lord is good.
Jesus everywhere, praising everywhere. Jesus everywhere, like me everywhere. Jesus everywhere.
Nilikuwa class 4, nilikuwa nimepotoka basani mokoka. Nilikuwa na mabese batulia chano wakidani kupredeli nikijianjo. Yeah, kama dismissi rudi nyuma, mini kasonga mbele kagari ya moshi. Cause mina jua ye ndio nama moja. Ukio nozuni ata kujaza na fura. Ukio msik, ye ndo doctor. Mini kubweka, nyuso maneno lake. Nyuso maneno lake. Nyuso maneno lake. Yeah. New summer no luck, yeah. New summer no luck, yeah. Let's go!
Jesus everywhere, praising everywhere. Jesus everywhere, like me everywhere. Jesus everywhere, praising everywhere. Jesus everywhere, like me everywhere.
Nam to my name, ni wa milele. Alini ya nina kuliko bibi zambi zangu. Mina jua my sins are gone. Cause God is the king of earth. One day to come from heaven to earth. Yeah. Ata wakidai ati mi nisina. Bado nitabili mkazi jiku musiku. Milele na milele.